Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanne irraa nu waliin tura.
Harka fuuni kabajamoo dhaggeeffattoota keenya har'a qophii filannoo faarfannaa jalatti dabareen isaanii kan ga'e faarfannoota isin biraa nu ga'e qabannee dhiyaanne irraa carraan kan irra aansee tokko jenne gara abbaa carraatti darbina.
Akkam jirtu kabajamtoota qophii keenya nagaaf ayyaanni gooftaa keenya Kiristoos Yesus bakka jirtan marattiyyuu isiniif haa baay'atu jechuu jaallanna. Har'aa karaa addaa ogeessota istiidiyoo mara waliin ta'uudhaan qophii addaa qabanneetu dhiyaannee jirra. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Egaa akkuma jalqabarratti dubbachuudhaaf yaalii har'aa qophii addaa jedhee beeksisa koo keessatti dubbadheen ture. Qophiin addaa guyyaa har'aa nuyi qopheeffannee dhiyaanne jalatti akkuma baratame kana dura faarfattoota istiidiyootti affeeruudhaan afdubbii gochaa waa'ee muuxannoo jireenya isaanii fi faarfannaa isaanii irraa immoo siniif qooduudhaan yeroo eebbaa walii wajjin qabaachaa turreerra. Yeroo tokko tokko immoo istiidiyootti argamne faarfannaa faarfattootaa keessaa filanne waa'ee qabiyyee faarfannaa sana ri'aakti gochaa akkuma kana immoo faarfannaa sana isin affeeruudhaan yeroo dabarsaa turre. Har'a karaa addaa jireenyi gaa'ilaa fi gaa'illi maal fakkaata ka jedhu afaan faarfattootaarraa isin affeeruudhaaf jenna. Hundumti keessaniyyuu haga xumura qophii keenyaatti faarfannaa nuyi isin affeerrutti akka eebbifamtan abdii guutuun qaba jalqabarratti kafilanne faarfataa Girmaa'ee Baay'isaati kan nuti argannu fooliin jannataa urgaa'e namoota hawwate hirmaattuu gammachuu kanaaf hundumtuu dhiyaate innis maatii isaarra caalaa ishee ofitti aanfate kunoo inni wangeelli jedhu har'uma raawwate jedha Girmaa'een faarfannaa isaa keessatti. Mee faarfannaa kana daawwanneetu walitti deebina nu waliin tura.
Kanaaf hundumtuu dhiyaate innis maatii isaarra caalaa ishee ofitti aanfate kunoo inni wangeelli jedhu har'uma raawwate innis maatii isaarra caalaa ishee ofitti aanfate kunoo inni wangeelli jedhu har'uma raawwate. Baga gammadaani, baga gammadaani, gammachuun keessanii gammachuu keenya hundumti keessaani. Baga gammadaani, baga gammadaani, gammachuun keessanii gammachuu keenya hundumti keessaani. Kaafi warra isa sodaatu kaabaaf kibbarraa dhufu yoo bubbee lafa raasu nama gooftaan tokko meese olole dambaasu ba'aaf dhiyaarraa dhufu yoo bubbee lafa raasu nama gooftaan tokko meese olole dambaasu. Baga gammadaani, baga gammadaani, gammachuun keessanii gammachuu keenya hundumti keessaani. baga gammadani baga gammadani gammachun kesani gammachun kenya undum tikesani santo koi sin kawaliti doksa ki sanam nimbe ku chiti oliti ti jagamachu facha sa bisisa amata ali garista ohama wa kayuf jirada Ija gamachu fachasa bisisa amata Ali garista tuhama wakayuf jirata Bagagamadani, bagagamadani Gamachu kesani, gamachu kenya undum tikesani Bagagamadani baga gamadani gamachuke sani gamachuke na undum tikesani manaf kabeni ni oratama dana nargama anam kufama gaili dugani wakandi fama Manafka bini, ni oratama, dana nargama, anam kufama, ga ili dugani wakandi fama.
Tole, farfanna ajaibati, ega warri walfutan, warri kanaduro walfutani jirtanisi, wae kabiye farfanna kana aniri akti gochura, yo isin reacti gotani jirenye ke sanfana wal bikitani ilaltan garida irga jedun qaba folin jannata urga yejedetu girmayin jannata na mayadechi sudani dakaninni egalu jannata ke satti wanti hundumtu mishature wanti hundumtu bareda ture ega addamu mamihirge hewan cinatti umamte boda urga inni ajaiba to ko jirenya addami fewan kesa akatureda kanuma afega addam amare futae kaninni jedu lamma farratti kannuti argannu harras carraa kana argatan farfattoota waldaa adventisti guyyaa torbafa warra sayyooti abbaa faadha kanko irraa gargar ba'e anakkan jiraadhuuf gargaaraasaa gargaartuushee ta'e anishee fudheera anisa fudheera akka garaa gara ofii kootti kakuukoos nan eega an amman jirutti kajedhu kan isaan farfatanii cinaacha koo keessaa isheen kan fuudhamte ogeetti ta'uudhaan anaaf kallaatamte anishee fudheera gara ofii kootti nuti sichi egaa lama miti kajedhudha faarfannaan kun baay'ee faarfannaa namatti toluu fi dhugaa dubbachuuf dhageetti guddaa argatedha faarfannaa kanasin affeerreerra faarfannaa kana waa'ee qabiyyeesaa itti yaadaa gaa'ila keessan ilaalcha keessa galcha ebba waaqayyo karaa faarfannaa kana isiniif qopheesse immoo harka bal'istanii fudhachuudhaaf of qopheessa faarfannaa kana istiidiyoodhaa isiniif banna. Ammallee turtiin keessan nu wajjin haa ta'u.
Kanko ragar gar bae anakan jiradu gar gara shetae anishi futira gara ofi koti kaku kos naniga anamanji uti bavada kanko ragar gar bae Gardui sa sei Ani sa teira
Kanaafis dhiirri abbaa isaaf haadha isaa hin dhiise. Haadha manaa isaattis hin maxxane. Isaan lachanuus foon tokko hin ta'u inni jedhu irra raawwate. Gooftaan mana keessan dhadhaabe.
Tole, walitti deebineetu jirraa faarfannaa kana keessatti waan hedduu dhagaa. Eebbi hin hafne warra wal fuudhe kana akka ajaa'ibaatti kan isaan eebbisanii jiranii. Taatonni lamammoo faarfannaa kana keessaa mul'atu. Misirrichis waan jedhee dubbataa ture qaba akkuma amma dhaggeeffachaa turre. Misirrittiinis ida'ichi yookiin ida'ittiinis jenna gaa loqoda naannoo Oromiyaa kana kallattii garaagaraatiin bal'isnee ilaaluu waan qabnuufi ida'ichi yookiin misirrichi ida'ittiin yookiin misirrittiinis afaan garaagaraatiin ani kan saati innimmo ani kan sheeti edani walif kan sani ta wudaga kan isan farfanna kan keesatti mirkane sani qoppi kenya amma sagantan kenya akuma itti fufettida kan inni jiru kaku guddetaati kan nuti argannu itti fufne kaku guddeta yokana miitu sabake jede albuma baaye bareeda tokko da kan inni hojjete farfannichi kunoti itti ebbifama
Ava ijrina unduma darbitani kuya kamachu arra bagai janar gitani ne wakayo kae jelka bete denkesa chidiga ila kuni achida kuurisa mutani sini jare ololola kabobu unenkesa lamanu jalala namu amu unde famisa jannata wa kayo te pise gaina sera gufta titin jobata wa kayo te pise gaina pisil manu fonto kicha wa kayo te pise gaina ora vaya tada chada cha ati ke sanai fu beta kesan kakaba wali galtin jirada jalalan walutuba mani kesana ta'u manabrami sara wani sini fakindu jirinya barabara mani kesana ta'u manabrami sara wani sini fakindu jirinya barabara ringara kesani wakiyonga machise ajira tu barani oftani singe kese ipana dum patamu jireni kesamatu lefti kulimbatini inaisa singomatu apun kesani chabini jara madinaga tokuma kesan mise korade chandagaga unde famisa jannata wa kayo te pise gaina sera gufta titin jabata wa kayo te pise gaina pisil manu fonto kicha wa kayo te pise gaina ora vaya tada chada cha ati ke sana ifu beda kesan kakaba wali galtin jirada jalalan walutuba mani kesana ta'u manabrami sara wani sini fakindu jirinya barabara mani kesana ta'u manabrami sara wani sini fakindu jirinya barabara Chufontoko goftan kanto kumese umtu di gundantu bidanni burese ni fakenya gofta isheni swalda sati kana fisin lamanu wa dangna walifi isirina rajal kabe walifi ko gatisa gori sodan injuru gofta di sinchesisa irmatu jidata
Tunaka isri pari
Tole kakudan waqayyo sa ebisu ebifami ayanni waqayyo sdedebele sifa bayetu jechun jalladda farfanna kana kesatti garagaditti kannuti argannu abdin kesan haifu feda kesan qaqqaba wali gelten jiradda jalalan wal utuba manni kesan hatau man abrahamif sara waini sini fakennu jirenya barabara ebadaga ebba danu qufa kasinjirtan oma shakki inqabu farfanna kana kesattis kannuti arginu tole hegan kabajamtota qoppi kenya tokkola majenne qiqinde facha kature otun jallatin harraf gara tumuratti fida jirra tumurarratti farfanna cidama tokko isin aferretu saganta kenya walitti qamna
ana galila dufte tida sanerra targamte parki kenga babanne eba mana sankute arras nu jiddu kotu ebi si jida kana jiddu kenya siwamna goftar gamsinjena Sunni kum kanun dae, arkana mani mite, etu kul kullu sani, esa edini titi. Adami fe wanirra gae, ebi atinu vlate, arrasa kanu ebiftu jena, etu kenya targamte. Kana galila dufte, tida sanirra targamte. Parki kenga babanne eba mana sankute arras nu jiddu kotu ebi si jida kana jiddu kenya siwamna goftar gamsinjena Akawajinjirata Yesus Esan kanastasisi Kaku olib kalani Kaku adadikamne Una kefolo take apun Esan karanimbanne Kana galila dufte Tida sanirat targamte Parki kenga babanne Eba mana sankute Arras nu jiddu kotu Ebi si jida kana Jiddu kenya siwamna Goftar gamsinjena Akarib kafi saki Mati kana sebisi Ilano kankatao Tini harrapunese Jitu kena targamiyati Akka kana galilasani Yowati narkamne Kofta enjero ebisane Kana galila dufte Tida sanerra targamte Parki kenga babanne Eba mana sankute Arras nu jiddu kotu Ebi si jida kana Jiddu kenya siwamna Goftar gamsinjena Kanase jabe sati kabata gargarada fajau dinaf karam pamina bangela wajjin adabanna olirraan fagaatina tooftaan isin gorsara dhagaa malumadha kakuu keessan kanasi jabeessati qabadha gargaara daafa jahu inaaf karaan baniina wangeelaaf wajjin adabanna olirraan fagaatina.
Har'aaf kan qindeeffanne iddooma kanarratti goolabna jaalala waaqayyoo yoo ta'e jiraannee yoo wal argineef torbee qophii gara birootiin walitti deebina. Hagasitti nagaaf ayyaanni waaqayyoo maatii keessaniif jireenya keessaniif dirree hojii keessanittis danoome isiniifaa baay'atu jenna. Torbeen torbee mishaa isiniifaa ta'u nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.